on calminama sukaɓe ceyiɓe beltiɓe hono min mbowini yontere foof. Mi Mamadou Sama Seygou mi wondi ɗo e Diawandou Fere Oumar Waygalo. No mbaɗɗa
Sama Seygou? Miɗo selli bas foilama alhamdulillah.
Ko jogonoɗa mi e sukaɓe hannde ne
woni tinde wir somi watti junga e mboso o honno mbirami wakkati furno anni sembe kabaruji ɗi joguiniɗen ɗo sukaɓe en kalnaɓe hono kabaru jinngaji ceekiɗɗiɗo ɓornoto koɓe noddirte jin blessé fa yetto yo yewtere meɗen e noddirte mini magge nde ɗum yettotono ko sukaɓe ekkititto golle so timminta ɗum fewi. Hoɗo saari a wi ɗum le leydi meɗen ndi yimɓele nawtirtoɓe ɗeɗo sukaɓe jukkoje hoɗum hani waɗede fewde e muɗum en timminira hon ɗum wowirino birki sembe canɗi.
Diawandou Fere keñan ne gonna e yambere to nokku wiyeteɗo ciné magique ex Babemba. Jaga jaɓe ɓe mbawi boomi koy
sawolitide wiide tan ɗum woni yewtere jeego ɓerde studio tamani kañe e lancement heƴo meɗen ngo noddirten ɗo programme zen ɗum fuu ɗum waɗile oɗo nokku en mbiyan tayolaɗo holle mawuri saabi de yewtere nde weeli keñen sanne
noon jaati jonka mbiyan ne gartan fo hande kabaru ɓorki sukaɓe jokkolɓe tubaji mabɓe ceekiɗi lollirɗi jin slim jin dilave jin bl ani heewi fuu indeji ɗi timmata waygal
a wo fay fewi Sama Seygou. Litinde wiide ɗiɗo jinngaji ene en jeehi en ƴewtoyiki hono ɗum wori le ngal luure Seygou ngal luure ceyɗe nde kanko keƴaɗo meɗen noddirten Issa Samake wonko heɓini en toon.
Tubaji jin ceekiɗi goni ɓurɗo fuu soodede ley lumoji ɗi e wi sukaɓe yogaɓe noon ɗum hana latade sababu hettinde ɓe sara
so neɗɗo watti ɗeɗo ɓornade ɗeɓe noddirta jin blessé ɗum hollititta wiide yo joomum wona neɗɗo lobbo ɗum woodi ñalawma hannde o ɗum waɗi somiɗen gatta fami nanda e yimɓe
juraɓe noon heydum en mbi ana belti e nafaka koɓe cottata ko Kalifa Tamboura o cottowo wonko sefi keɗo ɗen mo
aujourd'hui
ñalawma hannde o yo sukaɓe cekkite jamanu noon ɗiɗo jinngaji min ɓuuri fuu sottude les temedere fuu iɗum ƴaɓɓi goɗɗi ɗi ko ɓuuri capanɗe jeɗɗi
ɗum ne wonde noon saraɓe yogaɓe ka kolliti cuku cokola nga hana yoppirede e hoore mum so bonnita finatawa batte mbakaji raneɓe
miɗen ñaago sukaɓe so ɓornoɓe tinnoɓe ɓorno kandile curoje terɗe mabɓe
kiɗo ɓornaki wara fewi jiitinkini ka heydi worɓe hannden ɗo gonɗen ɗo yo sukaɓe rewɓe ɓurfi hewde ɓornade ɗi.
Waygalo Diawandou Fere jonka e mbiyan garam fangen ko wiyete showbis woni kabaru gaci nenno wonko jogoɗami toon waygalo
a wo foye fewi sembe Seyko oɗo soko jokkole moɓe noddirte Kalile maître moɓe noddirte Bic Maker aɗa andimo tam
mbiyan tan mi nana inde makko
aywa kanko noon directeur nokku moɓe noddirta Kalil Prod neɗɗo meɗen goto yeehi yiduye makko noddirteɗo Hamsatou Gogo Touré
premier couplet quoi iwi rapperen ɗonno
miɗe le studio Kalile maître Kalabankura extension windowo e moƴinowo jimi kewɗi Kalid ana caggal yiriwore jimoɓe hipop leydi Mali hewɓe
fuɗɗode muɗum gollidal am e milmu laati sababu mi andama sanne caggal milmu mi golliddi e guɓɓe malirepen woɓɓe hono Djoloko Gaspi Baba Sala e Cheikh Tidiane Seck.
Suka jokkolle o ana hawri tattiɗalaji kewɗi
so neɗɗo ana hasindinni yarde yesso sikke wala ɗum yata fi caggal ti Allahji wattu waɗan jaati aɓama anni a yoppude golle o ka ɗum fof e tawede a hinoto e madaraji maɗa yo ti Allahji hono kabaru galleji ti Allahji hakkude am artiste en ndurna wara sato holitiɗo on tan ɗum fof yata caggal muñal heɓgol
yakawere
rapper en fou keɗen bajuji ko Kalid haalantamin
ko mbajotomi sukaɓe ɓe yoɓe tinno andude koye mabɓe yoɓe kinno golleji ɗi e dow miijo kamɓe koye mabɓe pati fewi ɓe jembina artiste en nokkuji goɗɗi sikke wala en fof fanda goto tewti tan ka aɗa hanimo fof dorrono hoore muɗum
aywa mbiyan Kalile maître Allah faabo en gartan e kabaruji ensongo wiyama kanko hoore jo ministrement bureau ensongo o yiidi yontere nde e sukaɓe kañe hooreɓe baale kewɗe Oumar Waygalo
sembe Seko o yiide yimɓele wonɓe toonɓe yoga e haalaji fuu yowiki hono ko wembi yimɓele wonɓe to ensongo to wiɓe gatta ɗum fuu le tonganɗe fa ɗeele hono ɓe kani huncinirde ɗum hoore en jaran yewtere meɗen minimag
awa yontere nde minimag mbiyam emi jottike ko wiyete stage de ɗum woni so sukaɓe soɓe tirki jande ɓe jaaɓe ekkitino golle holtama wiide kawar muɗum na heewi sanne jaa fo ɓe hen mala ko bittina hono waygalo
sembe Seku sa ɓami fa tilki jande yo wajibi sina ekkitiɗa golle wattu joni hewɓe sukaɓeɓe fuu ana jogui tiɗallaji mawɗi ɓe mbalanle hen duuɓi tawe ɓe keɓay golleji ɗi hoɗo saari a wiile oɗo golle kamɓe yimɓele nawtirtoɗe ɓeɓe sukaɓe jukkoje hoɗo hani waɗede fewde mabɓe fa keɓen famtade gaare keɗe ko mumini hande sende bo Ousmane Diko pewni en do hen
hewbe sukabe gadan duubi kewdu du ana ekito golle tawe jobaka nangala talki golidal du le gollirde lamuna gollanoje hore mu en faise be ngikani le batane mudu hebdo golle oda kabaru ana tido ribe fasanne mademoiselle Koulibaly o ekito to golle le gollirde watere
a part so kalisi comme job ete iwi hen wala fo comme kebata do duubi mo woni ana tidi mberen sarabe darde ben dokkam chugu passe na du ben dokkam kalisi mi choda comme nyam
depose dun do wandana o golle ana yedda sare gollidal leedi meden e wi moktar konare o inspecteur du travail gondo kay
le tribunal
sa boyi ara golla sudu sariya ana wawi faabude ma contrat o lato ko ndara duubi ko ganda ton e categorie he dum dum warata kabaruji di nabete INPS ndeno atotete hakkeji ma
dun do wandana o da inspecteur du travail hore mum holiti be do sukabe saltoto satuji holitinde gollin be dum be sariya bate holtude tan ono ko be kebata seedo ko pati tetorobe
le travailleurs
gollo ben jati woni ben kolata joni inspection du travail be be mina wiide sa yottikiton haluide tiidala golle ma somo yobbe te yottikiton dum woni an kay hun ko ma iwi hen sabe de le leedi mali yoppude neddo e golle ana yaafi sanne
e wi nan de jatta cakitiide banque mondiale ka odo adadu sukabe mali be ngala golle o ma ele burdo fu kewde le adna do sabe de le temdere fu ana buri noga e go on tumundirde juude mu en yedum gonga mettudo non
a jonga en bion jottoto yewtere meden sembe caldi en bion bangal mudun waygalo ndartobe palasi lamade federation ballon leedi mali andama andi hobbe hobbe non na waygalo dami tew
non wori a wo fe fsmbc ko kanko no dirte sala babbi fa yotto yo mamoudou touré burdo andi tirede bavie e journaliste goto no dirte do alhassan souleyman be woni hono yimbe le taton kojjaabe wattu joni o ka yimbe le didon be be ciutnaaki fe e goto
edam micito wiide hitande 2017 be do kay ngoditi non ka dum laataaki fe sagu jama o na hono waygalo
non jatu wori sabase
e mbiyan ne ngartande fa hande kabaru mbiyan piobe ballon ambe donga tiagal leedi ndi e mbiyan kanko malinke jaaji sama siku o wiyama alkam sar jabbinde de o signini to nokku biyetere ofenem fa hakki duubi joyi na hono
a wo fay fe sembe siku wattu jono ko yeyle o do nokku leedi almani ko holi tawedo gubal gal uure mum gal ko yaata min yoji sappo e nay euro dum ben kani yobede micciti be wiide kanko jaaji sama siku monako e hore mudum ngartinomo wattu jono o fuddi fiide balar de o fuddi no dum woni championnat autoriste do o fi yaat chile tati sekira do kadite e yotere meede yomini do sukabe be holitini do fadi je fe do konna andi kono yotere meede no dirten tous o grenan war fufu